Baby, you can enter. Nindani ya za mwela kuni kuila bebo iga mwela. Kaza ni iju kwa masa. Baby, come on me. Come on me. Baby, come on me. Kaza ni iju kwa masa. Baby, you can enter. Nindani ya za mwela kuni kuila bebo iga mwela. Cause I need you by my side. Stay with me. Don't you leave me.
Nina kamba kale kuti niwe zuka. Kuse nini gauka. Ukaenda baby niza kamba tani kumavela. Ukaenda mpepo imapwela. Yelo kumwamba na mwetu umachoka. So keep your fire burning. Never make me go waiting, waiting.
Baby, you can enter. Ndani ya za mwela kuni kuila mbemu higa mwela. Cause I need you by my side. Baby, come on me. Come on me. Baby, come on me. Cause I need you by my side. Baby, you can enter. Ndani ya za mwela kuni kuila mbemu higa mwela.
Baby monga piro pa kugona. Ngana iyo mafuto sini yaona. I'm grinded kwa yo love ine sini yona. Nina jaila homie hiti yako monga mokutoka. Kulipewe semu semu somba kuchosa mumanzi. Ni semu semu imbela ntotaba nipoka manzi. Ni semu semu putu pa duty vena kureke. Poza ine sini nga kureke. Diwe tuve yanga kulipewe kulipe kufunda. Nina jaila we tight babiri monga ninkunda. Kusiana na iwe nishimozi na kumanda. Prince Osaeli ya niza sana nipunda. Nikukonda,
baby, you can enter. Ndani ya za mwela kuni kuila mbemu iga mwela. Baza ni iju kwa masaje. Baby, come on me. Come on me. Baby, come on me. Baza ni iju kwa masaje. Baby, you can enter.
Nikuti hodi, nikamvino zizira ndio nifundisa munga koti. Lomba ukaruta we nini nuteku nukozi ndio nifundisa uchira mulilo wangu. Nia the key to my heart, yoro mutima siloku. Why you wanna shift on isi ya chemo loku?
Sisa kwa niso mkala nuambo ya ngana nkoloku.
Ukaenda baby za kala chemo kumoku. You're the key to my heart, ndio nako makona loku. I swear, na naisa ndende ndava noko. Please na papatia, mami osa enda tikuwa.
Baby ukaenda.